Kaniba.
Huo mjumba huo nabomoka, shughuli ya leo wala si ya kuikosa. Huo mjumba huo mbona utabomoka, walisema toki mwana kachomoka. Go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. Simu kauzi wa simu bosheni, kaingizo mjini kakutana na foleni. Ulikuwa ujui putebo na tia tokeni, uzingati masomo sana kupa tuisheni. Go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. Yesu na Maria, watu na tabia, Mungu Baba saidia. Mekutana demu bonge la shepu na kuambia, kumbe wigi na tako vyote kaweka bandia.
What's up, man? What's up, man? Huh? What's up, man?
Nani kochi cha, nisha kole ya nazi, masela chi cha, nime kole ya nazi, nasema chi cha. Shakole ya nazi, masela chi cha, limekole ya nazi.
What's up, man?
Staki, staki.
What's up, man?
Mbea mbea wako nyumbani kwangu staki,
huh? What's up, man?
Staki, staki. Kusua sua usushi nyumbani kwangu staki. Mazoea, mazoea, mazoea
staki.
Kujuana, kujuana,
kujuana sana staki.
Mazoea, mazoea, mazoea
staki.
Kujuana, kujuana,
kujuana sana staki. Watoto wa nyumba ile,
now.
Take five now.